div, divana.
Love bite.
Yo, gotcha.
Gotcha beat.
Samani unijue samani, samani sikujue samani, samani unijue samani, samani sikujue samani. Sasa mbona unaniongelea, sasa mbona unanisogelea, sasa mbona unaniomba bia, sasa mbona unaniangalia. Samani una bei gani, kwani naongea na nani? Nimesahau ex wangu ni nani? Kurudiana ilikuwaga zamani. Samani sihitaji kushare, samani sitaki umbea, samani kama nawakosea, hivi kweli mtaona unawafokea? Nikiwa na pesa kama nawakwaza, kama kudanga kwani mi wa kwanza? Nitakulipa vyuma vimekaza, DJ anzishe kwanza. Don't touch me, tanichafua, brandi kama hii wewe uwezi nunua. Nasema don't touch me, tanichafua, brandi kama hii wewe uwezi nunua. Samani unijui samani, samani sikujui samani, samani unijui samani, samani sikujui samani. Sasa mbona unaniongelea, sasa mbona unanisogelea, sasa mbona unaniomba bia, sasa mbona unaniangalia.
Samani usipige simu siku minawe tulishachana.
Samani,
samani, sintexti usibibu kujifanya unanijua sana.
Samani,
kumbe mpenzi wako ndo yule.
Samani,
sikujua jana nililewa.
Samani,
alisema atanipa bure.
Samani,
kapeleka moto sikuchelewa.
Samani,
samani lulu nakupenda.
Samani,
kiukweli siwezi kuficha.
Samani,
hiyo mana ulivonipa denda.
Samani,
video zetu nikazivujisha. Samani,
don't touch me, tanichafua, brandi kama hii wewe uwezi nunua.
Nasema don't touch me, utanichafua, uti kama hili wewe uwezi nunua. Samani,
samani unijui samani,
samani.